Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Do yo Sidjo Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Kede kabaruji amen fulfulde alal bari idi lewru septembre hitande 2015 sappo jeddi yamde jabbiri masidi ma chapan e nay e jomi den tawa e der maison de la presse bamoko jottino no do kabaruji du Umar Waygalo gañi kanti won to boggi jamde to on competitivité fa hande gede no tirtode plateforme de be joppitay galure ane fisinde le majjun lam be wakkari jone be gonde yidu dum won habato mabbe gombe to gawotobe fa yotte yimbe mabbe gombe tonbe ko bonanday di gonde wadde wakkati jono le lamu tumbuto ko jamaare wonde tonde hakkilaji mabban immi sanne fa yottono ko bonondo wotno ton kenyal sada war fa njalta le ngalur tumbuto de ko be koliti metti mabbe wakkati jono be biidu sa jeewi ngalur de wonda haybrid honno feewiri kulitiude kasara goto wadi hanken dum won do mayo debbo ngod le majjundu hollitan wed dum woni kay do pinasi kay uri mopti e ka gandino nyafinki le majjun hollitan wed ko buri yimbe le nogo yom keddiki le hen ka fa hande anda ka yimbe le hono foti keddi le hen yimbe nogo yom be gonbe terde mu en jiyata fen so bami fa ndungu nati li nokko o gulleji goddi kase dan kani wadde le hen be kulitiwide sa je wakkati jono ndungo wonde wadude kasaraaji le leedi meden di le do bamoko do kanya fa sa yalti le ngalure bamoko de fu ko honjoto wabbe kulitiwide le hen sa je do bamoko do hono cuddi mahirte no dum mahirtaake do sariya sakiraabi wona kabaru mawdi min jogini on do hande bismillah modon e hedaade fa hande gubeno tirtode plateforme de be joppitay galure ane fisinde le majjum wakkati jono hollitanbe de be gonde yidu dum woni yimbe mabbe gombe to gawotobe habotobe fa yotto yimbe gombe tombe fa pammino de wakkati jono fa be joppita galure ane fisinde Ousmane Diko
wattuno o worri fu o mo handi e munyal ko wadi ana fisko yo dun hollitata horabe gube gonde tonde andinali wattune jaltata galure de ko horaje goto holliti wonno wattuji mbawata forude e jogola ko horsi e wi horaje platform yo imade cakite golle batamaji wadani gubangal de nyalade daranade famide yimbe kanyum e habetobe les regions gawo plateforme ana gikkani hewtude hakkilo burbe fu sinere salade rewrintinobe jida ferade hala dabara godudo be kuncenale horadu e do wattu de gube gacha jaltata anafis be kolliti yo government wodani huncande hore seno dum yaratani hawranaadi dum kabar anafis ana donta fa hande no latorto
fa hande laami be dum woni plateforme be gonde yidude yimbe mabbe gombe to gawotobe le majjundube kolliti wi dan hasindini Allah be do gede be joppita galluure ane fisinde honno wirano kanko dum woni laami do waldi dum woni de noddirta gaccande noddirta Fahad Agala Mahmoudou de kede ko haalidu en to faccitan Ousmane Diko
yo hala nana en wonda baade sukaabe kanyi amiren gelle gawofu wattu wawanaka heejede hono le gollirde ni kabaruji kewdi yonde di kebana jogalande woni ko aida wattu ndartete kando hennede hen ko men ndartata yo yidde famminde kala tekina kumel walla men jenginde golle mo dennangal adna ndarti o yalla miden dimmani dun laato dun ka sikke fu wala hen
sakira bodo mbal netri mi jojju modo hella me bemal andal mi noddi ta phase facebook ngo
tamani
kolitiwide mobile gotel minisma kenyangel do mobile sa jeewi yimbele bombe sumbu kanye paliingel hakkunde gawo e an songo le majjumbe bi yimbele be pali kingel wakkati sappo e tati yande jabbiri silima chapantete de hakkunaangi lew no holitira wide be ngadi odo golle sa jabbiri ki gawo ko yaata kilo chapantete jeegom e joy le majjundu wala fuuma be karbini hen yonki mudun le majjun ba kolitiwide wakkati jono hono ko bonandaaji di ngadno bete kenya to tumbu to ko yimbele ngabbe do wono bonandaaji fewde ministere ngombe tombe wakkati jono won yimbele nangabe sikkitaabe biye yalla be ngalali o do golle naabe paabi ke on yimbel ngabbe di do bonadaaji le majjudu holitaabe be do yimbel be nangama wakkande bonadaaji di gonno wadde tonde be daari no faabe nata le ngalure tumbutunde be kolitiwi do won wakkati jono hono bonadaaji di gordi e waddirde waddirde to tumbutono yimbel ngombe tonbe be fu hakkilaaji mabbe le laaki fe yimbel ngombe le laamu tumbuto fu e mangal muudu mi cittede wiide bonadaaji di ngadino kenya dum won hono kunno dirteedo asidi le o do nokku sada warfa njalta le ngalure tumbutunde le majjun jama o holitiwi do sa jeewi no dido goddeji dum mettibe sanne be bi le hendu saaji wakkati jono laamo wonde waddu le hen heejoji faaji yalla no hay dirti himbele gombe tombe be bi saaji hono hay bugungol wori ye wadde no dum wana hono ko heejata kede kanko jaaje Amadou ko Halidou hendo faccitango barke sise
le commande motel pense
que fu ana yara wala ko wadana homo fu dun ana yara wala fu dabareji piyadi le bangal denago tawene laamo o ana wondi e wadde ko waawi fesu tawi ko wondi wadede ko heejata himmeji godududi a di won tidallaji di gonden le mudun le wattu joni tabi de bete fu alla pindo danyan bonandaji ngadi hakkunde tumbutu e gundam na hakkunde tumbutu e rarus fa warde hakkunde tumbutu e nokkuje god den fewde di bonandaji hom fu ana yara wala fu dabareji piyadi ko wawi hadde di bonandaji wattu fu dun de be yimbe bonandabe waddi bonandaji wi'eten andaka to be iwri andaka ko be ngoni le majun rubo mongo wodan yimbe le tunbe sabi de idun hanni so ni so gube murtude de ana keddudi e malfe mudun ana njaha ana ngara tum ngidi fu deere wawa dengade so tawi sorras en armée mali ngala bawde minusma ana don pabo tobe wobbe dun ana don ko sabi be bawa rentude be pawondira dole mabbe fa be deena yimbe le tunbe
le collectif de lana kamoter wobbe dun diri dum pinasi ka do lana holitan wede hanken ka yuyi dum wona kondi nyafinke e mopti lana ka ka iwri nyafinke gandino mopti wakande ka yu atande do holitan wede kammu immi dum wonon do mayo debbo ngolle majjum holitan wede fa wakande garta fa be jalta do debbo ne jatti o do kasara wadi yimbe le kedibli hembe be jafa yimbe le nogo yon wakade jono be ngon hono be terde mu en jita fa hande anda ka gal kadra jatti on yimbe le heddibe le hen kede ko kanko ne do goto hali do hen do foccitango barke sise
kammu to banno so men dari jama o huli wakati mudun fasanne nen men noddi jon en lana woy pamoroy koy faabe paabo men sabi men donkitino lana ka dun fuddi nyedude ndiyan le majjun hakkillaaji jama o fu immi kom fu fuddi ana tippo hore mudun le ndiyan dan jonka hom fu andarta hore mudun maybe ngadi hen fa heewi won yogaabe dun barmube le wakati jon o meden gondi suutude maybe kanyun e barmube be ka ko jaali e mabbe fu sukaabe kanyun e mawbe nayebe kambe gondun be baawa yinaade wakati jon o laamu o wari timude nokku o kabar o e juude mabbe woni
fa handen be kolitiir so bami fa ndungunaate nokku o sa jeeyi golleji goddi dan baye wadde le hen do non kasaraaji le majjun du holli tawede kasaraaji kewdi ngadi le leedi meedi ndi kasaraaji mo kam waddo bamako do so bami fa kam to wakkati wakkatiji feedo daroda woni ka hebata le majjun du be kolitiir do on le laamu gawo on nokku no dirtedo menaka ko foti galleji uji teme tati ko foti galleji uyna cetti jaati non be kolitiir ida di do galleji kanye ngoni chamdi ton wakkati jono be do yimbel feedo be nata be ngala kenya haludame mondi yowi ki do hen ko ndito wobbe litwid lehen ko sa ewi dum wonono cuudde gonde mahirede le ngalluje deno dido cuudde goddi antone attandi mahiraka do seria kede ko kanko Umar Konate o hali do hen do fojitaango Ousmane Diko
ko nayi e ndiyan toɓa bonande muɗum wona e dow maade tan haɓɓi laamu ana wawi haybude no maadeji ɗi garete pati jeguiten du neɗɗo wawa wurdu ley ngallu honono wurno ley keredu saabe de tabayiji yogaji waji biji ley gonaɗe yo laamu e heƴaɓe mum daranto kaybu mum ne bonande ndiyam wanno bamako hitande 2013 nde famayɓe gaɗi yo yimɓe bamako fu torri yo kamɓen du immino so dari wallude bonoraɓe ɓe ƴiwde jawdi fa warde e wonkiji bonɗi ley hen ɗi fuu yo yimɓe bonora sikke wala e majjun yiwde bammako warde région ngaji ɗi fuu yo sollat ɗum dari watti wari mo yimɓe paama suudu martake balɗe ɗiɗi tan yoko duuɓi temedere marte fanɗi
fuu
Union européenne et gouvernement Royaume Uni et leydi Suède ngoni papatobe studio tamani
sekirabe jalo ne les raisons ngaji dibe kolitiwide won yimbe le bombe sumbu kanye nati dari hanken le majjundu holitawe sa jewi dari le lamu nyofinki o won bi yambe do yimbe le bombe sumbu be gujjino to moto ngaji didi le jamma ko dubbe birfiti kasen warde faade ngada nguy kaji mabbe goddi dibe anniidi le majjundu holitawe won tufudo tugol so fewti e mabbe wakkati de dum won jomu immini malfal mudo fewde mabbe tan hono andir en ho gujjo hakki mudo wawa leltade yama on wakkati be dogi jaati sobe njoppi dum wono moto ngay dibe gujjunode jaati moto ngay dibe gujjunode di holita wed jakale jenaale be jano sobe ciudo yidi wakkati jono sandarma ngade be godde wadde horgol do hen to nyafinke to jangal mudde ngardam faado tumbutu do holita wed mobile gotel engel hakkunde tumbutu e gundam do do yimbe le bombe sumbu kanyen palingel do mobile le majjum holita wed be teti jamarnde ko be tawe juude mudde en fu nokku do be palingel do mobile do woddire tumbutu ko yaata kiloji chapantati e joy ka wala fu mo be karbi hen yonki mudum jangal mudde ngardam faado mobti do holita wed wakkati jono be puddito dum wonono yonterde be heedi de be keedini hokkude suka endu le majjundu holita wed wakkati jono be kokkanto jamaare wonde tonde hakkilaaji lobbi so bami fa hokki suka endu ondo anka jokkay ko dum wayna fude suka tan lanni be ngal do kawrtallu walde no de tel cv children hokkindiri juude dogotorore wonde to motti tonde caggal mudan garantiminire en faado kaydo don walde wonde to kayto de humminide kabaru yurwere demal kambe gonde hokkindirde juude wakkati jono faabe paabo hono morobe dabaji gombe tombe le majjudo hultabe be paabo to be don wono korboji goddi kesse baawdi horbaaji de hon dido korboji tan jokkay faabe bayli tono alhaali dabaji di marirte tonno sekiraabe du wono kabaruuji mawdi men jogino do hande di ka faande moli taw wiide tan kabaruuji mawdi men jogino do hande di ngoni wiide tan gobe noddi tirtode plateforme de fa hande be joppite ngalure ane fisine le majjuni bel mabbe hejabbe wakkati jono ebe to gawo to fa pammino hono habotobe mabbe wobbe tobe wakkati jono be tinnobe joppite de do ngalure ko bonanda di gonde wadde to tumbuto ko wakkati jono yimbe el gombe tombe hakkilaji mabbe an immi ton sande be duubi du sande le dido bonanda di micite den wiide fe bete kenye yimbe el bombe sumbube nanni tobe badiro ton du al dum woni arme malo ministere ngabe mo wendi don le majjuni yimbe el gombe tombe be cedi ki wittal sa jeewi don jambe deejer wonde wadirede tonno sa jeewi don tan dum hedeta hono ngalure de wonde a haybirede non o do kabaran metti sanne be kollitiwde sa jeewi dum won hanken won pinasi goto kanyun yuugi dum le mayo debbo ngo le majjundu hundi tan wede o do pinaso yuuri mo tomo gandino nyafinke le hen hundi tan wede yimbe el keddibe le hen wakkati jona be tewmu en yitan buri yimbe el nogo yom barmo wido an le hakkun be do yimbe ka fa hande mi anda fu hono foti yimbe hono foti keddi le dido bonandaaji so bami fandungu nati halaji kewdi an wadde no kolle majju ko dunki ande kollitiwde le hen koobe birfitiki hono dum won anka bonandaaji gondude wadde le nokkodi kammo wonde e wadde di le majjube kollitiwde sa ewi ko buri hode bonandaaji di fur hono dum won soroji mawdi mahirte le leedi meedi di soroji goddi kasan to mahirtaage do sariya sekrabdi wono no kabaruuji mawdi men jogino do hande di ka fande kedde hedaade hono andirdo no do e seeda tan yewtere meden de ana wodi